heaven on earth. Oh, 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 oh. Heaven on earth. Oh, oh, heaven on earth. Oh, 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 oh. Heaven on earth.
Follow us on Twitter and Instagram at Car Radio and like our Facebook page, Car Radio Worldwide. And check out our website, www.carradio.co.za. Follow us on Twitter and Instagram at Car Radio and like our Facebook page, Car Radio Worldwide. And check out our website, www.carradio.co.za. www.carradio.co.za.
Yeah. Oh, inayo sesingene kamnandi kanjalo sukina namhlanje ke. We are greeting you and we are welcoming those who are watching by the way of Facebook and YouTube and Instagram at this moment in time. We welcome all of you sukina namhlanje ke ene ke niyasjoyina siyani welcome kodwa khona ukusakaza siqale ngo 9 o'clock ke osukina namhlanje. I'm going to introduce you to a very beautiful young lady and co-host yami ke kusukela manje ke neke sizoqhubeka naye ke kulesi sikhathi ke esizayo ke lesinkosi sinikeze sona ke nesibabaza umdala wentsuku simdumise ke. We are going to dive deep and ke sokuthi simazi ke ukuthi ubani uqhamukaphi uyaphi kade ke last week celebrate laphana ke usuku lakhe lokuzalwa ke simuzi ukuthi ukulo celebrate kanjani ke in a good style in a wonderful way bayibona ke especially kulezi ikhathi ke we really appreciate izinto ke ngendlela ezenzeka ngayo. We need to enjoy each and every way because you don't know there is this thing called a pandemic, coronavirus. A coronavirus is taking people like crazy. People are dying left and right. You need to celebrate. You need to enjoy your life. Help me to welcome my daughter. And Noxolo, ngithi Noxolo, Noxi. Umntakanene ke bakithi osukela namhlanje. Let's welcome you today, We Car Radio.
Ngiyabonga kungamkela baba.
Mhm.
Aha. Noxolo nene osuka kwaMashu.
Mhm.
Eh.
Yeah, so Noxolo nene osuka kwaMashu. Okay, tell me Noxolo nene. Omunye umuntu umase ayibuza ukuthi ke who is Noxolo nene? Lo seyishilo ukuthi ke yena uqhamuka kwaMashu la iqhamuka khona.
Okay. Noxolo nene. Njengoba nimbona intombazane.
Mhm.
Yeah, ngiyakuthanda like ukufunda.
Okay.
So ukufunda about myself, not ngomunye umuntu actually.
Okay.
Uh-huh.
That's interesting. Angikwazi ukujala.
Because ngumuntu bengekho exposed to abantu abaningi.
Okay.
Ngikhule nje ngihlalela endlini, bengiwe esikoleni ngihlala endlini.
Okay.
And ukuba not to expose to izinto eziningi kungichallengeile because ngeba surprised tayibo kwenza kanje kanti emhlabeni.
Okay.
So ngabona ukuthi no yazi ukuthini umuntu ufanele aphume indlela futhi yokufunda impilo ukuthi kanjani. Kwamanje ngisathuka izinto ezenzala ngoba angikakajwayeli but bengibuza abantu bathi hayi impilo le sodlula ngibona ngazothi like bayangiziba yabo.
Okay. So njengoba to celebrate ke ubu celebrate iminyaka emingaki?
Oh, bengi celebrate ukuba na 23 years old.
23. How does it feel to be 23 years old?
Eh, mina ke final like
serious.
Angilibona ushintsho, ngiyakubona ushintsho in terms of ukukhuluma because bengumuntu othula kakhulu and futhi bengumuntu onamahloni yabo kuthi nje imestage yo. Angibele ngibone but then ngiyakubona namukhula sengayikhulumela qala bengithula kodwa kusakhona lokho yabo.
Okay, what do you do in order for you to learn to talk?
Ngifunde about being a people pleaser.
Okay.
And then ngabona ukuthi hayibo imina phela lo.
Mhm.
Owena lona oxole and then ngaqala ngashintsha because bengivuma yonke into
ngiyashoyo. Okay.
And ukuvuma kwami yonke into uthola ukuthi nakhona futhi awuvumelani nayo but then just to ukuthi fanele ujabulise omunye umuntu and then mele ngivume yabo.
Okay.
And then lokho akukho kuhle and the result ukuthi noma yini oyenzayo usuyenzela abantu and ufuna ukupraisewa ufuna ukuba muhle.
Okay.
And usabe ngisho nokwenza ama mistakes ngafunda ukuthi it's okay ukuthi wenze mistake akekho umuntu perfect because noma vele abantu basilindele thina ukuthi sibe perfect but then mina ngikufundile lokho ukuthi yazi ukuthini nami mele ngikhulu ukukhula kwami fanele vele ngenza ama mistakes but akufanele ngiwenze deliberately yabo
abantu abaningi abaphumelele bathe making mistake it's a part of learning in order for you to be better in life
yeah uqiniso lelo futhi kakhulu baba because ubuka impilo ngelinyihlo
okay you tend to be able to ukwazi uk understand abanye abantu
kakhulu futhi
okay so uqhamuka kwi family of how many people
hey sesiba 4 but then yeah izinto zenze siba 4 wena
okay
obuti about 2
okay
usisi wami useyedwa ithina amantombazana awu 2 yeah noma
okay obuti
no
buti noma obuti about 2
no buti about 2 nosisi wayedwa
okushuthi number 4
Siba 4.
Okay.
Imina is 4.
Abazali?
Sengisele nomama manje.
Uh-huh. So, ubaba washona nini?
Washona ngo 2017.
Uh-huh.
Washona ngo 2017.
How was your relationship with your father?
Yo! Ngikhule uma bekadayisa so ingakho bengakwazanga kuba ne relationship naye
okay.
Bekadayisa ngisana no baba okay. Bevuka ekseni simphelezele ngabo 4
okay.
Edayisa amagwinya ngabo 4 ngihlale ngembukele masehama ngiyazi
ukukhuliswa amagwinya nje
ngoba ungibona nje bengisitofuza ngoba ungibona nje
mina sizithombe ku social network usayistofuza
zikhona ezango 2016 sayistofuza
okay
ezikho ha bengayilapha ngibele ngibona ngithi sayi mina lo ngabu usuba maso glowa
uthi hey usazo sitshela ukuthi wenze kanjani to be njengoba usuyilesi lento isona nje yes so i relationship yakho no babo wakho kwenzakalani when he passes on
well basic close ngale ndlela le ngikhumbula ngathi esagula and uma bekamnikeza I think iaphula shothi mina ngiyawathanda maaphula
okay.
And nami ngilifuni yabo athi ma hey ababakho angithule ngimbu athi mi ngithi athi mi thathi sawu mawo zethu yabo ngayicina ngalithathanga wayengithanga ndangale ndlela le ukuthi oje asiphathile amalontshana amakinati bengifike endlini kwezenuka engekha wami ngizowafuna ngithi anikwazi ukudla amakinati ngikhona mina ningangibekelanga ukuthi ngiphumile akusho ukuthi angeke
so nje usho kobani lo
ngisho kuma ubaba uyena nje ube even if no ubone ukucabana kwama siblings bayathathisa idlami athi ungayihluphi ngani yami noma engintroduce abangani bami aba kwabangani bakhe bekavela athi nangu number 7 wami last phone wami vele ngazi uthe
wathi number 7
because ngo 7
okay.
Kwingane zakhe zonke banoma imini last born like
kwingane zakhe noma okay njengoba njengoba balabo 4 abanye benze njani
bashona abanye abanye ngibazi
okay
ingazoyedwa intombazana
so motho bazi usho kanjani uthi wazalwa sebevese behambile
laba abanye ngazala sevele sebehambile
okay
lo munye intombazane ngingisengekhona vele ashona ngifunda grade 4
okay
aha
okay so a relationship with you were daddy's daughter
kakhulu baba cause noma kwenzakalani kumina ngiyazi ukuthi ukhona baba I remember ngifunda u grade 10 ngangihamba neintombazane yabo lento yokushelwa abafana esikole shuthi ngiyahamba and ngezipodlela khala emhlanje ethi phihle ngithula ngizwa ngathi
ngihlane wakho
ngabe ufuna ungishele ngisha ngathi angizwa lutho kodwa enhlizweni yami ngiyasho ukuthi ubaba ngizomthola eduzane ubaba bengithi nhla nangubaba ngavela ngashesha ngayekene yonke into baba
bezenza ngisukhala kubaba
Bungeke ungakhali bubona babo wakho ngeke ungakhali ngamtshela sikwenzala why same time kubone and then wadila nabo nje akafuni ukuthi kwenzeke into ewrong kunini.
Okay, ubaba wakho wenza umsebenzi mani?
Ubaba mina ngifika ngakhula bese ngasasebenzi sekusebenza uma kodwa benza show ukuthi uthanda ukukhona.
Okay, so ngamanye amazwi ke umuntu omdala efamilini umkakanani from your sisters and brothers?
Oh,
masobala even nalapha sebashona.
Oh, ubhuti wami.
Ndat, oyimkangana. Ngabungu
usakhona namanje. Usakhona manje.
Nemnyanga.
Eh, for 40 something, baba. Go 40 something.
Okay, 40 something. Okay, so wena we last born 23 years.
Mhm.
Okay. So, in relationship ku family with your siblings, how is it?
Ubhuti wami lo mdala ku all right. Masikuthi lo OS3. Olo ufana
hayi
angeze phe kube uyena masikubo sesami lo mdala si close naye lo is true ukuthi uyahlupa baba hey uyahlupa yabo umuntu ohlinayo plus nami ngayithulela akanqeni ukuthi bengene endlini abuze uma wakhe uma bembuze ngitshela ukuthi ke asikhulumi nje bekhuluma futhi ukhuluma noma ehe asinawe leyo nto nje bengibuza nami yami uyangiphendula nami bengimuze ngamphendula ukuthi sihlale sixoxe hayi no because engithi mina bengiclose no baba yena beka close no ma kakhulu ehe
okay
kanjalo ke
okay so as you grow uhlangene kanjani nenkosi Jesu ukusindisa kwakho nje
isikhathi. Lasindiswa ngifunda u grade 8.
Okay.
Is Fernanda anga sahamba nje si u 8A grade 8A sakwe prayer khona prayer and then safika sa
khona. Yeah, khona esikoleni.
Mhm.
Okay.
Akhona ke.
Is Fernanda ngambe esikoleni?
Sikwamash.
Kwamash. Ngase sibonela.
Mhm.
Okay.
Eh naye ke samkeni Nkosi. Na lokho ukuthi bebe kuthiwa
so kwakushumayela bani?
Eh angisakhumbuli ngoba yabo kuba ingane ekuthi abeze abantu bafuna ukwamkela uJesu uhlezi uwe. Uhlezi uwe beze benthethise.
So awazi ukuthi wasindiswa nini.
Ngasendisa ngawo grade 8 ngkwazi.
Ukuthi
lokho so. Also lokho so nanga ngasi because babeze bethethe yabo uthola ukuthi akekho umuntu. Kufanele vele sivele sisuka mina athi thine sesivele sesikwamkelile.
Okay, nokwalisa lapha. Okay, so when you were born again kwenzakala empilweni yakho?
Ha. Celeke baba. Intanga ngisho mayela. Ha.
Serious.
Iyo, especially sengifunda u grade 10. Hayi anginzima kakhulu. Ngithi ngifika nje ekhaya ngena njengangeni, sama phambi komnyango sengiyasho ukuthi ngifundeni kanje. Azathi ma sina ade saliqala isonto usuzoshumayeza manje yabo ngibe like offended kodwa ngidlule lapho and angithandaza ngalendlela le and ngiyakhumbula ngilele and then sezwa umuntu ohayizayo so savuka ekhaya kanti kamakhelwane ingane yakhona iyagula
okay
shisi bamemeza ubaba othandazayo ay ngifike mina vele ngikhulekele same time ingane be right.
Mm-hmm.
And then sambe solala kufiye nabo abakhelwane nje like mhlambe bebe bo 6 yini bezobuka ukuthi kwenzakalani.
Okay.
Hayi mase kukanjalo ayi ngakusasekuseni bangibiza this house yakho ngikuba ngathi mina ayi bobani musa athi hayi uJesu nje kukanjalo nje kuwe.
So ngamanye amazweni wathandaza yakhululeka ingane.
Yeah ukuthi ayiphethe yinama angazi eyo yayingaphefumuli noma iphelele ngiphefumula phaqa lapho nje and then ayikhulekela ya ba believer ke in prayer ukuthi hayi wena uqhubi yathandaza hayi hayi uNkulunkulu wakho ukhona ngisho ukuthi hayi vele ukhona kodwa ningabonge mina actually bungani yena ya kaba mnanzi
so ngamanye amazwi ke verse suya participate suyathandazela abantu manje so
angibathandazela abantu kwakuy leso sikhathi leso even nobaba khathe sakukula ngemthandazweni ingane yasekhaya ngangiyithandazela.
Oh, so sendisele la.
Ngeke ngangisendisele.
How old were you?
I think ngangina 16.
Okay, mm-hmm. Shooting ngamanye amazwi usune 7 years of course. Mama mhlambe 5. 16.
Senginaba ngoba ngaqala kusenze ngifuna grade 8.
Mobile number 7. 7 years. 60, 70, 80, 90, 20, 21. Yeah, 6 years. Let's say 6 years to 7 years. Yeah.
Mm-hmm.
So, ungena kuJesu and ukhula uze kanjani eLokhe Mountain connection?
Oh, because laba ngikhathi ngi-attend prayer akhona osamkela babe khuluma imanzayo uni. Ha. Ngithi hayi nami ngifuna ukuyibona imanzayo. Ngifuna ukuyibona. And I remember kuphuma i-article yala angazi ukuthi ngakuthanda kanjani ngazi. Kodwa nje ngabona ngathi hayi badlala ngobaba ke la and then ngatshe ngakhona same time afika ngabona futhi umama wayethetha ngaleyo Sunday leyo about now I feel about ukuthi like singanihlukanisi and then ngafunda ukuthi okay hayi shithi kwentesi esiyenzayo wrong la and then ngafunda ukuthi okay kuthi uthanda umama awumthanda ubaba kuthi uthanda ubaba awumthanda umama phela siyawani yabo we are one manje akufanele ngafika kukhulunywa kanjalo-ke mina and then nga-enjoya-ke ngakhula and noku-receive ama-times angiwareceivanga la esontweni actually and nasesikoleni ngangisekhaya ngifundela ibhayibheli.
Okay, ungangeni kuma-tongues la, ingeneni kwakhe Mount Zion Connection. Bakunxenxa ukuthi uze la esontweni noma wathanda belokhu bekhuluma nge-Mount Zion Connection until waze wafinyelela la.
Ngathanda ngoba belokhu bekhuluma ngayo, even namaculo esasiwacela kwi-prayer kwakuhala. Abantu
wafunda.
Aze ngafunda.
Okay.
Bekhuluma umama, ubaba. Ngisho ubalo, mama, ubalo, baba, nje. Ngize ngiyibuza ukuthi hayi ngiyafuna ukubona, ngaze ngafika. Ngayifikela mina ngenza isinqumo ngoba nomngane wami wayeyazi lana but then ayenasenza ngesinqumo wangilandela ngoba esebona ukuthi mina sengiza njalo ngoba angilandeli.
Okay. So kwafila kanjani kuwena nje when you came, usuyangena naye esontweni, you become a part. How was it, i-reception yakho from abazalwane?
Ngoba I think njengoba mina ngumuntu obumina yabo ngivele ngithi anginendawo ukuthi mina abantu bathini noma bengangibuka yabo ngafike ngayidlalela nga-enjoya bangamkela abangamkelayo because I've learned ukuthi uma ngi-expect abantu ukuthi bengithande ngizohetheka avele ngathi asikuthini ngifeesontweni ngiyahamba yabo mase kuba khona-ke le yude le ephaphile-ke zathi ha ubani ase nami ngasho-ke ngubani wabani and then kwabamnandi ngathola nabangani kuthi mina ngifuna ukuthi abangani ngoba
why
umngani into enkulu manje bese nginikeza i-title yomngani hhayi ngeke ngithi ngikubone namhlanje mese ngithi umngani wami.
Okay. Okay, so wasuthola abazalwane.
Yeah, abazalwane bengihamba nomngani wami.
Okay.
Ngoba sengisho ukuthi umngani wami bese ngilandela naye bese close kakhulu nomngani wami and basho ukuthi hayi bo nina nihamba ngokufana.
Okay.
Eyidakhi-ke yena mina ngoba ngikhanya kancane.
Okay.
Wasethi nina nasanifana nje.
Senamawele manje.
Sesihlezi sihamba ndawonye ukuthi yena-ke abantu bala esontweni wayebazi kakhulu yabo.
Okay.
Mina ngibona ngithi nami olasine ngoba nje sifunda ndawonye esikoleni uhlezi usekhaya ngifika la esontweni suwazi usibanibani usuyakhuluma usuyaxoxa hayi mina ngiyimina mina noxolo.
Okay. Esho kuthini mathu yena uyena
uyakwazi like
ukukhuluma
yeah ukukhuluma nabantu because nganginamahloni ngale ndlela futhi mina ngangangeningi ngoba angithi ngoba ngikutshela baba ukuthi nganginey'dlathi bengithuluka uba ngathi ngihlinile.
Okay.
So bebesaba nje ukungena yena nesmile ke bemngena kalula.
Okay, so nakho-ke wasuyaqala usuba involve participator kwini uyazi naw imisebenzi eminingi la isontweni esiyenzayo kwi-media social media and all those things.
Umngane wami asehambile sengisele ngedwa ngaqala ngaqaqeka ngazalwa nonkosi ngabonwa omunye usisi uNtokozo angibuza ukuthi uyathanda yini ukujoyina i-media ngithi mina ayi angazi yabo athi hhayi lapha nje kwi-presentation uzohlalisa ama-slide ngizokufundisa athi mina ayi ngoba uzongifundisa okay ayi nangempela ngaqala ekuqaleni kwami ngangisaba ukuthinta yonke into laptop ngingisaba ukuyithinta yabo ngithi bengizothinta
ngoba icomputer bese uyijwayele
icomputer angajwayele ngaleso sikhathi
okay
ngithi bengithinta ngizothinta into wrong hey ngivele ngisaba athi hay relax angikhombisa izinto ezincane hey ngavele ngabona kube umthwalo wami ngithi azokuthina ngavele sengiclose nonkosi ngithi nkosi vethu cela ungifundise ngoba unkosi vele unesinekeke vele angifundisa ngayazi yonke into kasebenzeka kwabamnandi
so ngamanye amazwi bewenzani
eh lo pro presentation
so mangabe kunama verse umculo ama intshumayelo uyiveza lapha
yeah
okay how did you find it I mean kube njani ukwenza lokho
oqala kwamanje nje hayi mfana sengiyashushuluza sokumnine but sokuqala kwakuwe kwakunzima because indlela esasenza ngayo kwakunzima but then manje sokulula cause awufike ufanele five verse kumele ulungise ukuze lifithe la ekahle lapha kwescreen yabo konke but manje ngoba sengazi ukuthi kumele ngenze njani akufanele ngithuke fanele ngirelax bese ngithawe mask of baba ashivisa uthola ukuthi nama ngilaza Mr. Hang uzokuthethisa ke be fast uphume uyokhala eminyango uphinde ubuyele ube strong uphinde usebenze sometimes usebenze uconsa inyembezi ulalela ubaba ashumayela uconsa inyembezi ngenze nje kodwa ngingabonakala ukuthi hayi khontero ngenza la that engaze ngajwayela ukuthi hayi indlela yokukhula
okay
senge rights manje
okay ngam ngiyakubona ukuthi ayo uyashelela manje ngishaya ivesi nje lihlale lapha na
nje
www.carradio.co.za follow us on Twitter and Instagram @carradio and like our Facebook page Car Radio Worldwide and check out our website www.carradio.co.za
Yes, you are listening on Car Radio lasakaza khona isenqanqatheleni yesitolo ke enanda ekubizwa ukuthi Sedube Village Mall that's where our studios are namhlanje ke sihleli ke ne ntokazi lapha na ke uNoxolo owakanene uMadlokovu omhle bakithi ke my co-host today esoba sinaye ke ntokazi esoza besinaye iphimbo lakho uzohlala ulizwa nje kuona lo msakazo ke sibambe kamnandi kanjalo ke namhlanje ke we are diving deep asiz ukuthi ke who is she where does she come from uyapi la eyakhona ke nebesa sichazela ukuthi impilo yakhe ke ihambe kanjani from her family until her friends and as a finger la eMount Zion Car Nation so ubusa sithatha kusasibeke usinikeza ke ukuthi ke who are you and kwenzakala nempilweni yakho ke efundeni zakho sakhula iziphi ifundo ubuyithatha noma yini obufuna kuwena ukuthi ube yiyona ke wenza njengamanje
Well, uyazi baba busakhula tu umajele ukuthi hayi udokotela hawablo na ukhule naye ngithi ukhula naye ufuna ubododa ola wadoda ukhule naye lento le neyifunde futhi oyichuzayo uthi hayi ngizobodokotela hawo fika ka matric azi ku matric futhi ufuna ubodotela wena uthi azo sure athi ngizokukhombisa ayi phumeke kuphume empeleke ngiphase kuphuma ama results and angisazi ukuthi ngifuna ukwenzani
okay
ngakwa ngicheck ngithi mina ngiyakuthanda ukupheka ngithi ngiyakuthanda ukupheka ngithi ngiya apply usisa ngavumi because in my life home because bengifuna ukuba chef because ngiyakuthanda ukupheka nokubhaka ayi ngihlale phansi ngiyibuza ukuthi ufuna ukwenzani yini ufuna ukuyenza and kwanamanje lesifunde ngisikhethile angazi ukuthi ngisikhetheleni mojo isemester lengenza manje because angazi ngikhetheke because nami nga convince ukuthi azekuthini ukuhlala ekhaya angeke kuze kukusize because kwamanje angizazi ukuthi ngifuna ukwenzani but then ngoba ngenze idiploma in policing ozongibuza nje ngivele ngithi kusam Jesu
shama kana makhulu
but then izinto zakulandela yabo bese kuthi izinto zakulandela ezinhle kodwa ukuthi okay ngoba wena ozazi ukuthi ufunani try this yabo ngazama ukulo podcast lapha empowerment podcast bangithemba and yabo ngabona ukuthi ah no baba yangidingala ngitsaya shothi lento le ngihambisa ngale ndlela le bengayazi bengakaze ngicabange ngayo yabo because ngizazi ngokuthi hayi mina ngikwazi ukukhuluma ngiyathula shothi imina ngiyibukela phansi ngathi hayi asingizame yabo ngoba sengihamba le ndlela lapho engiholela khona ngiyakhona bese opportunity evela ngayithatha angidlali nje kanjalo.
Okay, ngamanye amazwi, if you can describe yourself, are you introvert or extrovert? Umuntu reserve noma umuntu open?
Angekho open, introvert.
Okusho ukuthi ube reserve. So ngamanye amazwi ke, if mase kubuze umuntu obathanda abantu noma umuntu othanda ukuyihlalela yedwa?
Ey, lo mbuzo baba, ngiyabathanda abantu. Futhi ngiyathanda ukuhlala ngedwa.
Okay. So uthanda ukubini?
Ngiyabathanda abanye ngiyakuthanda ukuhlala ngedwa. Ukuthi mina i-topic abantu abakhuluma ngayo kuyadepend ukuthi ngiyachoose mina nabantu abanjani. Ngiyazwa bengabelong la ukuthi ha into abayikhulumayo angibelong la and then asengiyaphuma.
Okay.
Mase ngihlalela ngedwa because mina bengihleli ngedwa ngibe ne-peace ongazi uyibona.
Okay.
Ngiyathanda.
So ngamanye amazwi ke i-rate izokwenza u-interact nabantu more.
Yebo.
So izokhipha kwi-comfort zone yakho.
Yeah.
Yeah, so ngamanye amazwi are you willing to do that?
I am willing.
More than willing. Mm-hmm. Yeah, so because it's something that will change your life because you're going to be speaking to so many people, doors will be opening ngayo yonke indlela. So ngamanye amazwi ke ungathini kubazali abathanda ukuimpose phezu kwabantwana ukuthi ke sifuna ukuthi ube udokotela, sifuna ukuba ube yini 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 wena, where else? Uyazi ukuthi no, that's not the direction ofuna ukuyithatha empilweni.
Mina into engayisho kuqala ukuthi umzali vele impilo yakho seyiphilile. But then ave kuhle ukuthi uqale ubuze umntwana ukuthi ufuna kuba yini.
Mhm.
Beyithanda leyo nto. Umyekele ayenze ngoba uyayithanda. Akusizi uforce umuntu ukuthi enze into wena oyithandayo. Yabo uthola ukuthi yena akayithandi. Bengayithandi ngeke azayenze kahle. Okay. Uzohamba aye university, mefika lapho uzozenza izinto ayithandayo.
Mhm.
If u-strict ke umsabisa nawe uzokwenza but then deep down uzobe ngajabulile. But then futhi into enginotisa baba ukuthi ube umzali sometimes ufuna ukuthi ingane yakhe ibe leyo nto leyo ayifunayo just because yena akakwazanga ukwenza esancane.
Sifuna ukuchiva ngengane.
Okay.
Okay.
But nje afana abayekele nje ingane ukuthi benze izinto ezihlukile because umhlaba esiphila kuona manje usohlukile.
What can you say to young people abasibukele noma balalele iCar Radio namhlanje ukuthi ke in life what you need to do?
Into ongayenza ukuthi uqale uzibheke wena uthi ufunani.
Okay.
Ungenzi njengami. Ubheke izinto ezithandayo khona abantu abakwazi ukudansa baba and ngokudansa ungenza izinto eziningi futhi I think manje usuyafunda ezinye izinto abantu ukudansa but then even nanokucula if uthanda ukucula just thatha ikhona I think elo DUT leyo course leyo
yeah isikhathi esiphila kusona you can learn anything ama university ama FET they accommodate different things
enza into oyithandayo yabo buzo wenza into oyithandayo akekho futhi umuntu ozokuphoqa yena because uyayithanda yenzo wena.
Even noma ngabe kuthiwa akho umsebenzi you can volunteer kule nto le.
So that you can volunteer ngiyakuthanda mina.
Yeah.
Kuhle kakhulu.
So ngamanye amazwi uthi kubantu abasha abenze le nto banga uthini ke mhlambe kulabo abathi ke bafuna bona ukuthi nje benze something because izobenzela imali bafuna ukuachieve imali ngokusheshsha. In as much as kufanele ukuthi umuntu aphile versus ilokho ipassion onayo.
Ufuna ukwenza imali ngokusheshsha.
Mm-hmm.
Yo. Fanele ube wazi ukuthi ngoba ufuna ukwenza imali ngokushesha. Firstly, hamba emgwaqweni yodayisa izinto like ama-fruits. Kona abadayisa ama-fruits. Kona abantu abadumile lapha kwi-social media abadayisa ama-fruits. Because manje imisebenzi mncane. Enza into ezokwenzela like imali. Uhambe yodayisa noma ufunde ku-online ukuthi ngizoyenza kanjani imali. Esheshayo ngoba phela abafuna imali esheshayo
yabo. Yes.
Futhi nokuthi khona umuntu athi ufuna imali esheshayo uthola ukuthi lapho uyivile bombuza ukuthi ufuna ukwenzani, angazi but ngiyifuna nje le mali. Angeke uzwenze lutho if ungazi ukuthi ufuna ukwenzani. Mina into engakutshela yona, khona abantu ababekile amatafula, yazi ngeke ngibone abantu bedayisela ama companies, uthola ukuthi udayisa ngaphandle e-mall, udayisa ngaphandle, but then udayisela.
Commentile laphana ke uthi parents just need to support their kids and play their role and not to dictate. I totally agree with Madlokovu. Ngaphambili uthe abazali banakho lokho ukuthi ke ba impose. So pa impose phezu kwabantwana ukuthi bafuna ukuthi babe yini. Siyabonga lapho ke ntokozo ke. Insize khona lapha na ke Joburg. Yeah. So it's such a Joburg or Pretoria. Yeah. So we are broadcasting live at Car Radio one time Car Radio.
www.carradio.co.za.
Mhlawumbe kwakho ngakusho ke kubabukeli and especially on the young people ukuthi ke pursue your career, be proud of who you are and be what God has made you to be. What can you say?
Into ngayisho kokuqala because amathuba omsebenzi baba mancane manje and mina ngiyajabulela ukuthi ngabane bana ukuthi bafuna ukusebenza but abanayo experience.
Okay.
Umuntu ahamba volunteer somewhere and then azothola experience yabona. And then kulento lo ogodi kuyona awuyikhulise.
Okay.
Uyikhulise futhi uyithande ungabe namahloni ngayo. Khona abantu uthola ukuthi ugodi kuyinto but then uyayifihla. Awusikhombise na ku social media ukuthi kwazi kwenzani amathuma maningi.
So namhlanje kune social media that can expose you to the public. Iveza into oyenzayo. Sometimes with one thing you just shoot up.
Yeah. Uningayifihli nje, veza ukuthi kwazi ukwenzani.
Okay.
Ziveze.
Sizoba siza nakhona la ukuthi baveza ama talent abo.
Yebo.
Siza ukuthi baphetheni. Ke ku social media uyatholakala?
Yebo.
Awusje.
Ku Facebook nginoxolo Nene Madlokovu. Ku TikTok ngu @noxy77. Ehena ku Instagram kunoxolo Nene Madlokovu nakhona ilapho ngitholakala khona
nakuxolo Noxy. Yeah, Madlokovu omkhulu sizohlala kanye naye ke. Thank you very much esesiyavalelisa ke kulesi sikhathi ke ku Facebook and nalaphana ke ku Instagram. Esifuna ukusho kunina ukuthi nje uCar Radio ulokhu uyaqhubeka nje and bese live nje bese introduce indodakazi yami la esoba kanye naye ke unoxolo the Noxy girl neke Madlokovu ke esoba naye ke sibambisene naye ngelinye ilanga uzombona ebambile naye lapha yana kuye noseyibambile bathi ke we are going to co-host le show kusukela manje kuya phambili. How excited are you?
Kakhulu bazongibona ngisazokhuluma and bazazongithanda kakhulu.
Seriously.
Azo tsubani le ntombazane le?
Wena bese uthubani?
Madlokovu.
www.carradio.co.za. Follow us on Twitter and Instagram @carradio and like our Facebook page Car Radio Worldwide and check out our website www.carradio.co.za.
Yeah, kulabo ke abangakazi ke ba download ke app yethu ke maningi ama apps akhuluma ngayo lapha na ke ama online radio station ama radio station wonke at large when into yenzayo nje you just download especially uma ufuna ke uzothi nje ubhale uthi nje Car Radio masobhalela ukuthi Car Radio ku Google then into ezokwenzeka ke lapho ke ukuthi ke izoveza ke wonke ama social media noma ama app akhona se South Africa khona tune in khona online radio box khona ma South African radio. There are many apps you can find us there as Car Radio. Please share the app with your friends and tell them ukuthi ke we've got Car Radio and ke broadcaster khona lapha na ke enanda ke we are international radio station, we are broadcasting everywhere anywhere and there are so many things that we are going to give it to you njoba ke namhlanje introduce ke unoxolo the Noxy girl and esohlala kanye nawo mtaka Madlokovu ke until kuze kusho until 12 o'clock. This is over 9 from Monday to Friday. We are again now. We get Connie's in Kelly. We see Naz. We see Patel's on again. We are going to go 12 o'clock. We are going to Dr. Tabisile and the Queen of the Palace. So, Mige, we are going to 12 to 3 from 3 to 6. We are going to go to Canal of Pasta. Ntombi Yezwe. Mam Gomezulu. It's a beautiful day. I'm telling you, we will keep you informed, we'll keep you motivated, revived, encouraged, restored. You're gonna be good. And indeed, it's gonna be hot. Chilly, serious hot. Okay, Sitinje, thank you. Bye bye. Yenzanjalo. Tell your friends, please take your friends. And I'm telling you.
www.carradio.co.za. Follow us on Twitter and Instagram at Car Radio and like our Facebook page, Car Radio Worldwide. And check out our website, www.carradio.co.za.